just a bit.
It is for sure. Haram, kuni pita tao me behave na. Haram, umetenga tao me mini go down. Haram, kuni pita tao girl behave na. Haram, umetenga tao me mini go down. Take it away. Save my soul, take it away. I don't wanna see this. Let me be alone. I save my soul.
Haruka na bari mineriko, ukani hakatenga liiwoliko. Na hurusa mshale bungoho, na hurera anolia nitingoho. Ukana everyday, ibe weekend. Ibiange biosi, mai biri wenyu. Tell me why, tell me baby kweli.
Kukupata manzi sijatafuta vita. Wewe na mimi tuliketi kama sita na jita. Kitendo unanitenda inauma. Umekosa jana kitambo. Ndoa imegeuka moto. Wangu malazi baby no. Ontagaza wono vyo mutima ngasi.
Penzi languma, umeamua uniumize. Sawa kwa heri, na story la penzi.
Mapenzi tele nilikupa, sasa moyo umeshakatika. Hadithi zako nimechoka, wewe.